golle simori didi nden yahi ha nyande pantecote kambe fof be kawri e nokku goto don e don diller wayndo no hendu maundu ummi dow asman hebbine galle do be joodino do fof ko wayno demde me lewlewundu ni feñani bi be cieti kanjikala be pawi e goto e mabbe fof be kebbina kambe fof ruuhu cenido be ngoni e haalde demde goddi no ruuhu o rokkirbe ni ndeki don e Yerusalem Yahuda en warbe nondobe iwbe e dowlaaji adun he fof ina kodi don ndebe nani diraali di be denti e kewal be jiibi ngati got e mabbe fof nani e be kala e demgal mum na jor e kawis jaggebe be ngoni e wiide
mata wona be haalobe ko galile naabe kanyum en fof dum non holino goto e men fof waawirta nande ko haalata ko e demgal mum ina wade men perteen medeen elamen ina wade men ummibe mesopotami yude kappados ummibe pontu e asi ummibe ferisi e pamfili ummibe misira e diwanaji libi taro siren ina wade men ummibe rom yahuden e tuube dina yahuden fof ummibe keret e arabi nden ne dey enen fof eden nanaabe kala e demde men golle mawde de Allah wadi de
na jore jaggibe kambe fof be jiibi be ngoni e wiyondirdi
holi ko dum firtata
wodbe be ngoni e toyndi gongdindi be ina mbiya
ko be mandil
nden do Pierre dardi e sappo e goo be do fuddi haaldude e diddal gal dande dow wi
Yahuda en e hotbe Jerusalem fof ngande dum do te kedo de no feewi ko kala nanmi on ko be yimbe ngona mandilbe no cikirdon dum ni sabu ko waktuuji jeenay subaka tan joni kono ko dum do ko annabi Yoel wino Allah wi e der balde battandide de mami sar ruham e do yimbe fof ma bibbe mon rewbe e worbe longinoy sagataabe mon ma keboy jiide nayebe mon ma koydoy ey mami sar ruham e dow sarwobam worbe rewbe fof e der den balle temabe longinoy be kala mami wadoy kawisaji dow e der asaman mi wada mandeji les e dow lesdi hono jiijam e jeyngol e rulde ciurki ma nage nge waklo wonta nibbere lewru ndu ma wojjuno jiijam ni ko dum woni arwande e nyalngu jomiraado ngu ngun nyalngu mawngu ndarjungu dum non kala e wonido inde jomiraado o dandete Israilen kedo de diido ko nguli Yesu Nazareth naajo o ko neddo mo Allah settani nde rokkudum baawde rokkidum wadde kawisaji e mandeji e hakkunde mon no ngandirdon dum ni onone koy mon on badi o neddo e joode bakodinobe be pengimo ko non bardudon mo no Allah fodirno e no didirno dum ni kono Allah wurtinimo ittimo e mette maide sabu maide nde waawano jaggude mo ngati Dawude wi e makko nyane fof mbado yiya jomiraado e yesam sabu o woni ko nyaamam mbele mbado waasa yerbinede ko dum wadi berndam woni ko e mbelam hundu kam ina yaltina konguli sumbende te hay bandam ma fofto e nder damaawu ngati a woppata fitandam laakara te accata cenido ma yiya nyoldam a andani kam laabi ngurdam gondigo ma e am ma hebbinam weltare bandiraabe mbodo foti haalande on ko laabi ko faati e taani men Dawuda o mayi o ubbama te yanaane makko nani do ha hande ko annabi o wonno homba anduno Allah fotanarima hunango ma goto e taaniraabe makko jooda e jappere makko he ko dum wadi o yi to habri gurtugol almasihu mo woppaka laakara bandumum yaani nyoldam o on Yesu Allah wurtani dum minen fof ko min sedeji Allah ngabbanimo hebnimo nyaama mum kanyum baba o rokkimo ruhu cenido podanodo o sari dum do ko jidon e ko nandon Dawuda ngabbani do asaman kono kanyum e hore mum wi jomirado wi faade jomam jodo nyaamam hami watta anbe ma pawirgal njabordi ma dum non yosudu israila fof yanane Allah wadi jomirado almasihu on yesu mo pengdon
den be nani din konguli berde mabbe dilli no feewi be mbi pierre e nelabe heddibe be
bandirab holi ko min poti wadde
pierre jabibe wi
mbatto de ko e mon te goto e mon fof yo baptise inde yesu almasihu mbele bakatuji mon ina jafe den ma on kep dokke Allah manam ruhu cenedo ngati ko onon jeyi fodore nde onon e besngu mon e dendangal woddube be no be jomirado Allah men jogori noddude be mbawi fodde fof
tagal dum ko setinoma te o wajinoma bi e konguli goddi kewdi o wi
boccido de o yonta bondo
jabbe haala makko be baptisa nyande hen faddi pittali ujunnaaji tati jenti e gomu gongindi de ebe nankino e lawol nelabe gol e bandiragal mabbe e tajgol mburu e torgol Allah kulol in jagganno kala fittandu ngati nelabe be en badanno kawisaaji e mandeji kewdi ko gongindi be fof gonduno te ko kambe dendanno ko be jogino fof ebe jeyahno jeyi mabbe e jawdi mabbe be pecce e hakkunde ma mo woni fof e soklo mum nyane fof e be dentanno to galle Allah to ko kambe tajdanno mburu galleji mabbe te ko kambe nyamdanno e der sumbende e yankinaari tawi e be jetta Allah timbe be fof en jabani bi te kadi nyande kala jomiraado en beydanno e mabbe be dandannobe